Motumman Ethiopia kale semagala makale ratti sane rahalela gagesusa humnotin tigray ke sabe sane jiru tokumma motumota gamasan gabasa lela kana ilala kajrufi ya dessa tisa usay sejira gabasa gutu tujbe des
oins bombi kun jiratto ta fujjetto ta gargarsa tigray ke sane le gabasa mejira wutata kale saboder Sabahimam motumma Ethiopia ke ipset qasa qunnimtinanno tigray ratti kafulefate halella samirani geggesusa beksisejira tokumma motumota gabasalisan tinqalajirachu beksise
We're still trying to verify the details of the airstrikes, but we are deeply concerned about the potential impact on civilians who reside or work in the affected areas.
Yudda injiratto tananno jiratani yokan ojjetan ratti qabulajise akkanno yaddese magala maqale ratta lellan samirran rawotan walittu buinsa kaaba Ethiopia akkanamnesun mumichabarresa isani yaddesejira qamni martinu civilo tayokan caasale civili ratta fullefachurra Akkos qosatan yaadachiisaniiru mummichi barreessaan dubbii kool barbaaduun akka dhaabatu irra deebi'anii waamicha dabarsaniiru. Paartileen martinuu nageenya uummataaf dursa akka kennan akkasumas deddeebii boba'aa dabalatee gargaarsa namoomaa murteessaa ta'eef daandiin akka saaqamu gaafataniiru jedhan.